love the call.
Knock on bigger, baby. Knock on bigger, baby.
ZK run the tune.
He's your boy.
He's your boy.
He's your boy. Baby girl, you always in my heart. Don't let your friends mess up your love. Baby, wakamba me prayer. Wakamba kutisini kukonda. Baby girl, you always in my heart. Don't let your friends mess up your love. Baby, wakamba me prayer. Wakamba kutisini kukonda. Niwe nakatika.
Nakatika, baby.
Ndiwe na katika,
katika baby.
Ndiwe na katika,
katika baby.
Ndiwe na katika,
katika baby.
Ndiwe na katika. Baby girl, you always in my heart. Don't let your friends mess up your love. Baby, wakamba me prayer. Wakamba kutisini kukonda. Baby girl, you always in my heart. Don't let your friends mess up your love. Baby, wakamba me prayer. Wakamba kutisini kukonda. Ndiwe na katika.
Katika, baby.
Ndiwe na katika,
katika baby.
Ndiwe na katika,
katika baby.
Ndiwe na katika,
katika baby.
Ndiwe na katika. Baby girl, you always in my heart. Don't let your friends mess up your love. Baby, wakamba me prayer. Wakamba kutisini kukonda. Baby girl, you always in my heart. Don't let your friends mess up your love. Baby, wakamba me prayer. Wakamba kutisini kukonda. Ndiwe na katika.
Katika, baby.
Ndiwe na katika,
katika baby.
Ndiwe na katika,
katika baby.
Ndiwe na katika,
katika baby.
Ndiwe na katika.
This one feels, this game making it fun to me.